Now let your boy yo.
Hey yo, KB.
Najuana na masta, hila sibol nao, sababu masta, tabia zao sifanani nao, kuta pumzi. Rich longomba, mpe hae mjomba, shangazi nea na ungozwa, wanaume. Kidume ndo unangia, kidumu chama tawala, meshindo kwa tia njia, pumzika salama. Amina mpaka njio, mefunga mipaka, lakini mazaga yena ingia. Na wasalemo ndogo zangu pande iso, amjambo, mgosu wa kigambo, nijose mtambo, hundo mtambo, wakukamilisha kila lengo. Nikitaka kitu, waga siyachi pengo, just stand up. King Kong, Chidi Benz, muziki kama mstari, suno yotu bongo stembo. Tunaishi nao kwenye bifu kila siku, na siwa ugopa tawaje na nyama usiku. Iwe ya kachumbari, iwe ya chukuchuku, wakichoka sana, wambie walete hata suku. Wanaongeongea sana, nimefika baba yao, wambie walete bifu, nimtafune nyama yao. Na ukitaka tifu, natoa bonde kapaki yao. Waka mshangao, tuwa macho konta taki shuti bao. Nena kukango pate pesa, unachekesha. Kabla ya kundoka mganga nena taka pesa. Usi nachochea moto ato tambi wake, nyea kambi uchambwe. Barapa wengi fugu fugu walitishi yoto lake. Kikosu na ngoza mamba kenge acha wanifuate. Sina kitu nasitubu, kubusu busu watu makario marufuku. Ha smoke a chain log ya boko. Yona gang that shit gang. Yeah, na even na mfonyaga usio. Eh wala. Noma sana.